say.
Spec Magic. Good morning, afternoon, evening, idiot, Sena Gumazoo. Kaniganyamati.
Here's a boy.
Jinda Munguru. Jinda Munguru, Chikuru, ni weekend. Koma padi kochi muntu na defense. Biazi mwadi shiba preference. So before she la jolo kela deep end. Ushakulifia loco. Ushakulifia loco. Fuzi. Ushakulifia loco. Chichi.
Kamane nilipe sina funone kachimpwena na step wima chinja kamane kakangena hapo ni shibaya ndine na shindiriza na gaunga barwa na siba nyanganya wa maunga ya zibwelela ya mushe machiki ye ya bwela na chikwela ni ya pasa machiki kupanga black table ya mabotolo ya green kono answer message sana pasini hey life in fire ngolefu anjizoko you know what I mean
shinda Munguru chikuru ni weekend koma padi kochi muntu na defense Biazi mwadishi ba preference. So before she la jolo kela deep end. Ushakulifia loco. Ushakulifia loco. Fuzi. Ushakulifia loco. Chichi. 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 Chichi.
Kachini kachache dry clean. Injini idira kuma 18. Siti kuma na rapid ticheza. The night is too young, ubla kanoti peza. Location tichinja every hour. Fupungi sama gero ndi 7 yaba. Bata paka night kali noda. Time tisa choka muklabu timao na bakuma oda. Kugona tizi na uka tizi. Jikambo utira tima kalako busy. Hey life in fire, so nikabwela I hope it tika please.
Shinda Munguru chikuru ni weekend. Koma padi kochi muntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la jolo kela deep end. Ushakulifia loco. Ushakulifia loco. Fuzi. Ushakulifia loco. Chichi. 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 Chichi.
Chidira, busha busha na chidira, ukomuri busha na chidira, inji se na chidira, busha na chidira, busha busha na chidira, ukomuri busha na chidira, kuna isafenga na chidira, why, drift, check, kani ganyamata.
Shinda Munguru chikuru ni weekend. Koma padi kochi muntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la jolo kela deep end. Ushakulifia loco. Ushakulifia loco. Fuzi. Ushakulifia loco. Chichi. 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 Ushakulifia loco.
Cooper the swag, we in the beauty. Mr. Samo Musata. Fashion is the call.
House beats on the 1-2.
Mr. Ben on the TMB. Shoney Maloney. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Fuck.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.